Mikko Paikka.
Shadow Production.
Teemu. Ukija ukicheza na mwili wangu. Tamu. Ukija kunipa story zako. Tamu. Ukija kuleta zawadi yako. Tamu. Kwanza najua tatizo lako. Tabasamu. Yani kwako basi tupeperuke angani. Yani kama ndege taipeleka rubani. Wale nyoko nyoko hawatapata nafasi. Nishakuwa wako, takuwa baba na mama. Wacha niringe washushuke. I love you. Songa karibu nikushike. I love you. Wenye vinyongo waudhike. I love you. Mwendo wapendi lisidishe. I love you.
Production.